tuna muda kujaribu, tuna muda kufanya kweli. Ni simple but sure, na kujuza kaujajua. Kapteni naongoza kundi tangu mtoto hadi nimekua. Sijui kunata miso gundi, sina fundo kuzingua. Na sijivungi vungi, niko vele pure, pure.
Ndo hivyo mtu wangu ni kama lembe, kuba kujiwa focus muhimu kuliko mbwembe.
Yes, tuja safiri hapo ndo tulipofikia.
Unaimliza leo ndo kesho naweza kumlilia.
Yeah, hasa unashangaa kipi? Kashange magali ndugu yangu haki ya ilipi.
Kinyume cha kushoto na kucheka ni kulia. Ukiongelea uswazi jua ndo nilipokulia.
Nyuma shingo ona mbele huko nyuma ya watu. Tagoli ziwe kumi kwenda mbele pointi ni tatu.
Nyota ndogo mwai kusema kuna watu na viatu. Ndani ni chatu, wanaofalisha watu ni watu.
Kumbuka muda ni mali na kuna mali ya muda. Na ushambiwa zege ilari, jifunze kujari muda.
Kila mtu ana kitu, I hope tutafika mbali. Na kila siku ni siku, japo tofauti ni hali.
Tan taran tan tan taran tan. Tan taran tan tan taran tan. Nacho tafuta ndo tacho kipata.
Tan taran tan tan taran tan. Tan taran tan taran tan.
Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah.
Yes.
Anayekwambia maisha yangu hiyo story haina reality. Kitaku njua jua na kuyayusha kama plastic. Sio politician of story office in a rabbit.
Ato kibinya kende Mungu kaisha tubariki. Amebariki, anabariki. Mungu kaisha tubariki. Watu waisha tusariti. Homu kukaa kukariki. Thug life mentality. Mentality.
Ukiona kimya basi ujui tupo site. Anakuambia maisha yangu hiyo story haina reality. Ukitani jua jua na kuyusha kama plastic. Sio politician of story office in a rabbit.
Hata kibinya kende Mungu kaisha tubariki. Amebariki, anabariki. Mungu kaisha tubariki. Watu waisha tusariti. Home kuka kukariki. Thug life mentality. Mentality.
Ukiona kimya basi ujui tupo site.
Tan taran tan tan taran tan. Kikata tan taran tan tan taran tan. Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah.
Tan taran tan tan taran
tan. Taran tan tan taran tan.
Nacho tafuta ndo tacho kipata. Yeah.